Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu ndabashuhuje cyane kandi mbahaye ikaze mu kiganiro cyanyu muri sanga. Radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Nimudukurikire kandi no ku rubuga rwacu rwa internet. Uko iki kiganiro gihita ni kuri www.radioyacuvewa.com. Muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko. Mu kwezi gushize kwa kabiri, abahanga batatu mu by'ubukungu n'imari batangaje ku rubuga rwa internet rwa banki y'isi yose raporo ku inyerezwa ry'amafaranga banki y'isi yose ifashisha ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo raporo bayise Elite Capture of Foreign Aid Evidence from Offshore Bank Accounts, ni nko kuvuga ngo uko abategetsi bigarurira imfashanyo z'amahanga ibimenyetso bituruka ku makonti yibanga mu mabanki yo hanze no kugereranya. Aba bahanga ni Jorgen Andersen wo muri kaminuza yo muri Norvège yitwa BI Norwegian Business School, kaminuza ya kabiri ikomeye mu Burayi muzigisha iby'ubucuruzi n'ishoramari. Nils Johannesen wo muri kaminuza yo muri Denmark yitwa University of Copenhagen na Bob Rickers wo muri banki y'isi yose. Bavuga ko ibikubiye muri iyi raporo yabo ari iby'abo bwite, bitagomba kwitirirwa cyangwa kubazwa banki y'isi yose. Ariko rero banki y'isi yose yemeye ko babitangaza ku rubuga rwayo. Bakoze ubushakashatsi ku bihugu 22 birimo 17 bya Afurika bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga, by'umwihariko imfashanyo za banki y'isi yose. Ubu bushakashatsi bwibanze ku mfashanyo z'igihe cyo kuva mu 1990 kugera mu 2010. Bavuga ko igice kinini cy'amafaranga agera mu bihugu yagenewe agahita anyerezwa n'abategetsi bakayajyana kuyahisha mu bihugu 17 bigira ibanga rikomeye cyane bita Haven Deposits, ku buryo nta wapfa kumenya ababitsayo. Ni nk'u Busuwisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama n'ibindi. Mu bihugu aba bahanga bavuga ko binyereza imfashanyo z'amahanga harimo u Rwanda n'u Burundi. Muri raporo yabo berekana ko muri iriya myaka 20 kuva mu 1990 kugera mu 2010 rero abategetsi b'u Rwanda babikije muri biriya bihugu by'ijuru amadolari miliyoni 190, ni ukuvuga miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, naho abategetsi b'u Burundi bajyanyeyo amadolari miliyoni 122, ni ukuvuga hafi miliyari 230 y'amarundi. Kugira ngo dusobanukirwe iby'iyi raporo ndetse nuko ibihugu bikennye bicunga imari ituruka ku mfashanyo z'amahanga, twatumiye inararibonye David Himbara. Akunze kwandika ku by'ubukungu n'iterambere, ni inzobere muri byo, ni mwarimu wa kaminuza arabyigisha rero, kandi yigeze kuba umujyanama wa President wa Repubulika y'u Rwanda mu by'ubukungu, aba muri Canada. Mbere yuko mpamagara umushyitsi ngo musuhuzanye kandi muganire, nagira ngo mbanze nisegure kuri wowe wese ushaka kuza muri iki kiganiro. Icya mbere, turibanda ku Rwanda. icya kabiri turaganira n'umutumirwa nk'umuhanga mu by'ubukungu n'iterambere gusa nta politike nshaka muri iki kiganiro cyangwa se ngo ibirebana n'imirimo David Himbara yakoreye Repubulika y'u Rwanda mu magambo make ushaka kuzana ibyo bintu bidafite aho bihuriye n'amakuru akubiye muri iyi raporo y'aba bahanga yatangajwe rero na banki y'isi yose wowe ntiwiriruguza muri iki kiganiro ndabigusabye utubabare ntudutobere ibyo rero maze kubivuga nagira ngo mbahamagarire umutumirwa David Himbara urahura komeye
mwaramutse n'abantu biwacu mwiriwe
yego rwose ubwo natwe twaramutse neza n'abanyarwanda ndetse n'abarundi nabo ndibwira yuko baza ko kubwira uko biriwe nimutangira kwiganirira ndagushimiye cyane rero kutwemereye kuza kudusobanurira ibi bintu by'ubukungu tuba tudasobanukiwe n'iby'imfashanyo z'amahanga zigera muri biriya bihugu bikennye cyane hanyuma amafaranga agahita yisubirira mu mahanga iyi raporo iravuga ngo ayo mafaranga anyerezwa na elite z'ibihugu ni bande ni nge nabuze ijambo ndavuga ngo nabategetse wowe ubasobanura gute
elite nyine nabategetse ubwo haba harimo elite number 1 no mukuru w'igihugu
yego
n'abamufasha
yego
abamufasha benshi mbese abatwara igihugu ubundi ni chama
ni ukuvuga ishyaka riri ku butegetsi rifite ubutegetsi
aha rero elite ni umukuru w'igihugu na pate ye n'ishyaka rye hanyuma rero na kandi abenshi n'aba bari muri leta ye nabo abenshi baba bari muri pateji
yego
so icyabera mbere ni uko haba harimo nguwo umukuru w'igihugu n'aba muri ruhande
baba mu nzego za politiki baba mu nzego za gisirikari baba mu nzego z'ubukungu
icyangombwa ni uko nyine mu bihugu byacu kubera ko umukuru w'igihugu aba afite mbese pawa harya mu kinyarwanda ni iki
ubwo usubiramo numve
oke muri biriya bihugu byacu usanga ukuntu politiki ziba zimeze
uko inzego ziba zubatse inzego z'ubutegetsi
usanga for example nka paroma nangwa judiciary ntabwo bifite byose biba birunze ku mukuru w'igihugu
noneho inteko ishinga amategeko n'urwego rw'ubucamanza bo bakaba badafite ijambo rikomeye
ni ukuvuga ko byose birunze ku mukuru w'igihugu n'ishyaka rye n'abaminisitiri
ariko
kandi benshi
yego
kandi cyane cyane nk'i Rwanda nkwibutse ko no muri private sector privé
abikora ku giti cyabo
ishyaka niryo mbese abikora ku giti cyabo iki pate niyo site byinshi muri ureba sinzi ko nibuzi nka Crystal Ventures ni business
ya FPR.
Yes. Niyo business group nini cyane kuruta izindi mu Rwanda. So urumva rero ko hariya yo vuze elite. Ndabari muri leta cyane cyane abari hafi y'umutegetsi umukuru w'igihugu nabo mupateye bari muri leta hanyuma mu Rwanda rero bijya no muri sector bridge Crystal Venture niyo nini kurusha izindi zose mu Rwanda business mu Rwanda
ariko
se rero byose
bivuze se kubwo ubwo nko kunyereza amafaranga akajya kubitswa hariya bita ameze nko mwijuru no kuvuga kumenya abitseyo nuwabekeje bigoye usibye uko bigaragara none se ubwo bivuga yuko umukuru w'igihugu ababizi
ariko tutare twasibira kuri cyo ngicyo
yego
harakantu wavuze ishaka ngo tukabigeho gatoya kuko numvishije kanono sore neza iyi report ya World Bank no iyi report ni yandi wari wavuze ko ngo ari iy'abanditsi
batatu
oya no no report report ni ya World Bank
nyirizina
kuko uko iyo uko jena muri World Bank buri report yose itangira bayita tuyita working party working paper
no kuvuga inyandiko yo kwigaho
yaha
aha
rero ni working paper ya World Bank
aha
noneho rero noneho iyo noneho kuko n'abayanditse wabavuze batatu ubundi World Bank yifashishe nyine ku bahanga bo muri za university
yego bigenga za university zigenga kandi bazwi ko bafite ubuhanga ubunararibonye muri ibyo bintu bakora bashaka kwandikaho iyo nyandiko
niko research zose bazikora ariko haba harimo wabo World Bank rero bariya bavuze batatu Jørgen Andersen na Neil Johansson
yego
umwe ni muri university iri Norway indi nyine na Copenhagen ariko wa gatatu Bob Jekers
no muri banki y'isi yose rwose
One World Bank
kandi buriya agomba kuba ari no mu myanya yo hejuru ntabwo ari umukozi usanzwe wo hasi
ihangana gatoya biraryoshye cyane
yego
ahubwo rero kandi wari supervisor wiyi ndetse wabacungaga wabarebereraga timu
yego
akaba ari World Bank chief economist
no kuvuga umuyobozi w'urwego twavuga rw'ubukungu muri banki y'isi yose
ya kuko kandi ubwo ngubwo abari hejuru y'icyo twita World Bank Economic Council bose ni council
ni ukuvuga ni inama mbese yigizwe n'abantu benshi
ya World Bank yose noneho rero iyi report isohotse iyi working paper irangiye World Bank yabateye ubwoba hariya
kuko batinze no kuyisohora ubundi bayishoje bayinonose mu mwaka ushize
noneho rero iyo babonye results
babonye ibivuyemo
babanje kwanga kwisohoka ngo babanze bayice
si nk'uko bisanzwe se si ubwa mbere ubundi banki y'isi yose yemeye ko bene ibi bintu bijya ku karubanda twese tukabimenya
no ariko itari yajya ku karubanda babanza kuyisoma harimo process
yego
noneho babanje kuyisoma yarabatangaje cyane noneho bashaka kuyitinza
cyangwa se no kuyishyira mu kabati bakayiniga ntimenyekane
noneho babigize batyo chief economist ara resigning ava ku kazi arasezera
mu mwaka ushize
arasezera immediately
ni wa wundi wari wayoboye ubu bushakashatsi bw'aba bagabo batatu niwe weguye niwe wayoboraga imirimo kandi ari n'umujyanama mukuru wa w'ubukungu muri banki y'isi yose yego komeza
okay
aregura aragenda
waragiye noneho muri ba bandi batatu bakoze research
yego
umwe ni wa wayishyize kuri website ye
yebwite
eh ashyizeho n'izindi n'abandi b'abanyamakuru ahandi barayifata nayo barayishyira ku website zayo
ariko ibyo ngibyo rero ni vuba hano yabishyize nyuma y'ibyo bintu byose yayishyize kuri website ye ejo bundi muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri
oya ihanganeho no ntabwo ariko byagenze noneho uri imi noneho iriya uriya Anderson ayishyize kuri website ye
yego
noneho World Bank yaramwaye after hamaze nk'amasaha atatu nabo baba force kuyishyira ku website yawe barayiririzinga nayo
ku gahato bimeze nk'agahato
yes iriya report rero mbese sinzi ukuntu twavuga mu kinyarwanda the word shock
ni ukuvuga mbese bakubiswe n'inkuba
bakubiswe n'inkuba kuko babonye oh my god so amafaranga billions
amamiliyari n'amamiliyari y'amadolari
amafaranga baha ibihugu bikenye cyane hanyuma aho gufasha abaturage akanyeregwa akagera mu secret account
mu makonti atazwi na rubanda adashobora no kumenyekana ahishwe rwose
ahishwe bakubiswe n'inkuba kuko nabo urareba nabo bari mu makosa ni ukuvuga ko nabo World Bank nayo iri mu ikosa ntabwo bacunga amafaranga y'ibihugu bibaha imfashanyo biha Afurika imfatanyo niyo mpamvu rero bashatse kubiniga ariko biranga
birasohoka none natwe twabimenye ikindi kandi nyine nk'uko twabivuze n'ubwa mbere banki y'isi yose yemeye ko bene iyi mibare uku kuntu amafaranga anyerezwa bijya ku karubanda n'abaturage ntabwo babizi ko amafaranga aza agahita asubira ku makonti y'abantu ku giti cyabo atazwi
noneho rero ubone tutari twavuga ibindi reka rero nkubwire uko iyi ripoti yakozwe
reka ariko mbanze nibutsa abatwumva ko nyine iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika kikaba ikiganiro muri isanga kandi ko we turimo kuganira ni David Himbara umuhanga n'inararibonye mu byerekeranye n'ubukungu n'iterambere n'imari komeza
rero buriya nyine ahantu haba demokarasi burya demokarasi irafasha kuko nta kintu institution yose ishobora guhisha
ni ukuvuga nta rwego na rumwe rushobora kugira icyo ruhisha
kandi nka World Bank nyine nayo ubundi nyine ni institution buriya uretse n'uko ari banki ibika amafaranga yo gufasha isi yose buriya bafite n'ibindi bifasha cyane kurusha n'amafaranga icyo twita knowledge
ni ukuvuga mbese ubumenyi
kuko burya rero ubumenyi ntabwo ubasha kunonosora ibibazo udafite ubumenyi niyo mpamvu rero iyo bakoze nk'izi za research niyo mpamvu bifashisha university professors
abarimu bakaruhariwe muri za kaminuza
rero abangabo uko babivumbuye barabonye ukuntu bararebaga barajya babona ikintu kibatangaje nabo buri gihe amafaranga ya World Bank yageraga muri ibyo bihugu bikennye habaga babonye ko muri account ziriya bank account
konti zo mu mabanki koti zitazwi zibanga cyane
zarasimbukaga cyane immediately
mbese imfashanye kagenda imfashanye kagenda bigahita bikurikirwa nuko amafaranga agiye kuri ama konti yiyongereye cyane
cyane kandi sudden
ako kanya rwose
Turero uko amafaranga yageraga ayimfashanyo yageraga muri byo bihugu
ako kanya ahitaga yongera kwigendera
imide no no rwose ha handi yagendaga nyine akirundayo cyane
ariko se dusubiye inyuma gato ya mbere yuko duhamagara abanywanyi b'ijwi rya Amerika kugira ngo muganire izo konti nubwo ziba zihishwe ntabwo ishobora kuba konti y'igihugu cyangwa ni konti z'abantu ku giti cyabo koko
rero uko babifumbu uko babivumbuye first of all bizi bintu bibiri nukuvuga bizi data set ebyiri data set bose mu byatsi ndukutwabyita bizi bintu bibiri
yego data set twavuga igice kimwe cy'amakuru bashakashatse kandi bahereye ku bintu
biriho data ntago ari amakuru sindukuno anyway reka turaza kubona irindi jambo bizi bintu bibiri bizi nyine amafaranga ava muri World Bank akajya mu bihugu bikennye cyane
rwose bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga
noneho iyo ngiyo nyine barebaga data ya World Bank noneho zizero n'indi data iva muri banki iyo twita Bank of International Settlement
ni nka banki y'iterambere y'isi
iriya international settlement amafaranga yose agiye muri ziriya agiye muri biriya bihugu
bigira amabanga menshi
iyingiyi ni ibirikodingi
n'ibikurikirana
irayikurikirana nizo rero noneho rero icyo urubajije ayo mafaranga uko warubaze ntabwo nta handi yava basanze nta handi yava kuko rwibukiye ko biriya bihugu nyine n'ibihugu bikennye usanga na business sekta ni ntoya
ubucuruzi ishoramari ni bitoya cyane
nta bantu bafite ubushobozi ntabwo bafite nk'aya mafaranga aho yava rero honyine ni muri leta nangwa se harimo n'ikindi nangwa se abo leta yahaye ariya mafaranga ngo bakore project bubake imihanda bakore project nini bakoresha amafaranga avuye muri World Bank mu Rwanda rero kampani se zikora imihanda ni zishe ni Crystal Venture ya RPF za cyamba nizo zubaka imihanda
ibigo mbese by'ishyaka riri ku butegetsi
ni ukuvuga rero ko nta handi rero aya mafaranga yava ni ukubabisobanuye
noneho rero elite ni ukuvuga abantu ku giti cyabo bakayatwara bakayashyira ku makonti yabo nuko nguko bimeze
kandi nkuko nari nagusobanuye muri biriya bihugu nta kintu gikorwa nyir'igihugu atari we ubihaye inzira ibishoboka n'urumiya
ego
ntabwo rwava muri minisiteri kanaka
ngoruje muri ministeri yindi bitabaye approved nawe
atabihaye umugisha
atabihaye umugisha
eh
so radio elite niwe number 1 iri aba naba muri ruhande
nuko nuko nibutse abaduteza amatwi kwiyingi yari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ukuntu amafaranga y'imfashanyo za banki y'isi yose agenda mu bihugu bitunzwe n'imfashanyo z'amahanga aho kugira ngo afashe rubanda yigira ku makonti atazwi yibanga rikomeye amakonti ya elite no kuvuga abategetsi nabo bafatanya iyi raporo ni ya banki mondiale ni ukuvuga banki y'isi yose ireba kuva mu 1990 kugera mu 2010 kuri telefone turi kumwe na Elias na Leonce duhere kuri Elias noneho Leonce abe yihanganye nawe turamuhe ijambo vuba Elias we uherereye Elia
bo jomerereye ngiye gucuma bundi
yego
amatura mu bumanzuko
yego duga ku ijambo
yego ndashiba cyane ubwa mbere ku butumire waduhereje
ariko rero uri mu rusaku
oya
nyuma yo ndumva hari abantu basakuza
reka nigigwe gatoyi reka nigigwe gatoyi
yego
bo icambere nanguye gushima
yego
ni kubutumira mwaduhereje ego mbe ndashimira cyane kandi n'umutumire David Himbara none ikiganiro nacumvirije guhera ku ntango gushika ahangaha tugeze
ndabigushimiye kandi ko wakomeje kwihangana nyine kugira ngo ugikurikire neza kuko
ego murakoze cyane bo nuko rero turi ko turaba mu bihugu cyane cyane ibihugu byo mu karere ka Kenya n'ibindi bihugu na cyane cyane byo muri Afrika bihugu ni bihugu turi ko turaba na tekinoloji isanzwe imeze uko bo tuvuga yuko idatomoye cyane niyo muri ibyo bindi bihugu ni ukuvuga biteye imbere ariko rero mbo ni muri ubwo buryo nagomba kubaza uyu mutumire wacu ibyo bije bindi bihugu bisanzwe birungika amafaranga yo gufasha cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika nta kuntu ayo mafaranga bozayohereza bayasizemo amakode
amakode
sinzi ko mwantahuye
sobanura neza
bo bakashyiramo amakode ku buryo nta kuntu amafaranga ashitse ku mabanki asanzwe azwi cyane yuko abaje gufasha atoshoka aza muri ayo makonti y'amabanki direkitema akaca agenda ku makode y'abandi bantu kumbure batazwi nkagira andi ajya andi makonti ku buryo umuntu wayohereje ubwo nyine kuri izo zindi konti zitazwi yahita acafatwa n'ingugamengo zacyoroshye
mbese umuntu yanyereza ayo mafaranga yanyuruza ayo mafaranga kode igahita yerekana uwo ari we
kode igahita yerekana uwo ari we cyangwa se mbere na kode kubera ko haba harimo kode bikanka nuko nayo mafaranga ashoka ayakuraho kumbe atagiye gukora icyo yari agenewe
ye Elias urakoze reka umutumirwa ahita kubwira David
neza cyane
urakoze Elias amafaranga
David nyihanganira gato mbanze mbwire Elias agume ku murongo kubera ko mu Burundi batatwumva kuri radio yumva igisubizo cyawe kuri telefone ye ye noneho ukomeza
urareba aya mafaranga ni menshi mbese nko mu Rwanda ayo bavuga yanyerejwe ni miliyoni ngaho mfashishire mu kinyarwanda mu kirundi ni 190 miliyoni
ni miliyoni 190 y'amadolari y'abanyamerika nukuvuga rero miliyari zirenga ijana na mirongo ine miliyari zirenga ijana na mirongo irindwi n'umunani y'amanyarwanda nawe nyine kubera ko ari umurundi wabajije abarundi bo banyereje amadolari imiliyoni ijana na makumyabiri n'ebyiri nukuvuga y'amadolari nyine nukuvuga hafi miliyari magana abiri na mirongo itatu y'amarundi nuko mu rwanda rero uti ni miliyoni ijana na mirongo icyenda y'amadolari
rero reka hari n'ikindi tugomba gusobanura kugira ngo abantu babyumve neza nk'uko wari wabivuze aya mafaranga yanyerejwe kuva muri 1910
kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi yego
ubu ni ukuvuga ko nyine nko mu Burundi urareba iki gihe ngira ngo iriya guverinoma ya leta iriho ntabwo yari iriho imbere yayo
mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda ndakeka Burundi bwaratwarwaga na Majoro Petero Buyoya naho u Rwanda rwatwarwaga na General Majoro Habyarimana Yuvenali
ubwo rero ni ukuvuga ko yariye imyaka ine
Habyarimana ukurikije uko iyi raporo nyine bivuga kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane
hanyuma rero Kagame yariye cumi n'itandatu kuva na Interpol kuri 2010
kuva mirongo cyenda na kane kugera mu bihumbi bibiri na cumi imyaka cumi n'itandatu
i Burundi hongera ngo ndumva sinibuka igihe perezida Nkurunziza yagiriye ariko
yagiyeho mu bihumbi bibiri na gatanu arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi arongera aratorwa mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu mu magambo make amaze imyaka cumi n'itanu
noneho rero uko kiriya gitekerezo rero kugeza ntayo yari atanze ntabwo byashoboka kuko amafaranga y'imfashanyo ava muri World Bank
ava muri banki y'isi yego
agahabwa leta yo muri icyo gihe
noneho ubwo leta yiyashyikiriye niyo mbese nyiri iyo mari ni iyo leta niyo iyakoresha icyo ishaka
ni nabo bashaka ukora ibintu by'amafaranga byo gukoreshwa
imishinga iteza igihugu imbere usanzwe amavuriro amashuri ibintu yego
no gufasha bije y'igihugu nta kuntu rero ayo mafaranga atanyura muri leta ntibishoboka
kandi nyine leta iba ifite abantu basinya kubakiriya amafaranga basinya uko asohoka mbese ntabwo banki y'isi yose iba ikiyafiteho ububasha
kuko buriya buri uko amafaranga yose angana kuriya ajya mu gihugu kenye baba bashyizeho n'itegeko riyagenga umukuru w'igihugu aba yasinyeho niwe incaje nta kuntu rero World Bank yasubirayo ikajya kumanegenga ayo mafaranga biba byarangiye
kubera ko igihugu kiba gifite ubusugire bwacyo n'ubwigenge bwacyo kode rero ntishoboka
ntibishoboka
hagati aho David Himbara twibukiranye yuko nyine nk'uko wabisobanuye iyi raporo ya banki y'isi yose ni kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda kugera mu bihumbi bibiri na cumi bitavuze yuko nubwo ari bwo bushakashatsi babashije kubona gukora bitavuze yuko mbere y'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda mu Rwanda leta itanyerezaga nanjye ngo leta abantu bategekaga icyo gihe batanyerezaga amafaranga bitavuze yuko na nyuma y'ibihumbi bibiri na cumi abantu bategeka bahagaritse kunyereza amafaranga si uko nk'uko twabyumva
ripote nk'uko bisobanuye yarebye ziriya secret account muri iyo myaka wari utanu ariko hari n'ikindi kiri muri iyo ripote
yego
izo ngizo nyine babivanye muri confidential data set yana kubiye ya Bank of International Settlement. Ariko harini ni yindi data bashizemo ariko batavugaho cyane ya concerning gabiriya iyo niyo babanye muri public record iyo babanye muri public data set aba muri 2010 kugera muri 2018
yego ni ukuvuga kugera mu 2018
ariko ayo bavugaho cyane nari ya 90 to 2010
ayo bavugaho cyane ni kuva muri 1990 kugera mu 2010 ariko ubwo rero bivuze yego
bitahagaritse 2010 byarakomeje
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga imfashanyo z'amahanga zigera mu bihugu bikennye zigasubira mu mabanki yo mu mahanga mu bihugu bifite amabanga akomeye cyane mu byerekeranye n'ama konti ni ukuvuga mbese ishingu iri ya raporo y'isi yose ivugamo Ubuswisi, Luxembourg, Ububiligi, ibirwa bya Cayman, Singapore, Panama ni byinshi ni 17 bifite amategeko abika cyane ayo mabanga y'amakonti nibyo tuganiraho na David Himbara ni umuhanga mu byerekeranye n'imari ubukungu ndetse n'iterambere aba muri Canada niwe mutumirwa rero muri kuganira ubu ngubu Leonce nawe arategereje kuri telefone Leonce we
ndahonda basuhuje gose
uherereye he Leonce
nare mu gihugu cy'u Burundi
yego
mu gisagara cya Bujumbura
yego
numva ntangaye cyane reka mbanze ndamutse abamenyesha makuru bizwi rya Amerika hose aho muri
yego turagushimiye yego
na we na Thomas Kamirini
ndagushimiye cyane rwose
uraguwe neza
yego urakomeye gusha ku ngingo
nuko 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 ikibazo afita numva bimbabaje cyane kumva ko hari amafaranga y'isi ari kuboneka ari kuvugwa mu gihugu cy'u Burundi ko habonekerwa bimbabaje gute bimbabaje kumva zuko igihugu cy'u Burundi turi mu bukene buzuri nzara mugabo kumva ko hari amafaranga ibanki y'isi yose afita mu gihugu cy'u Burundi eske taka kubaza uwo mutumirwa
ariko se ko azi iby'u Rwanda cyane ko ari byo twavuze tukibandaho u Burundi watubabariye tukazabishakira umwanya tubirimo nabyo tubirimo tuzashaka umutumirwa watusobanuye iby'u Burundi
ariko reka nabaze iki
yego
kubyukuri abantu bohereza ayo mafaranga barakwirikirana bakabonaho icyo amafaranga yageneye ko ariko aragikora by'ukuri
nuko hiniraho mbese ahita gusubiza
ego
David
buri erega abantu twita donors abafashanyi uko twabwira icyo bakoze cyose turabagaye iyo basanze amafaranga bagashaka kuyakurikirana yageze mu gihugu tubita imperialist ko bashaka kudukoloniza nanone batabikurikirana tukavuga dore rero badutereranye urabyumva
yego
ndabereye ikintu cyose
ntabwo tugishima
ntabwo rero mbese reka nakubwire ikindi nicyatumye nkurikirana ibi bintu nkurikirana ibi bintu
yego
nkuko wari usobanuriye mugenzi wacu i Burundi
aracyakumva twamugumishe ku murongo nawe
nicyatumye nkurikirana ibi bintu mwibukishe mwibute ko ubungubu u Rwanda umwaka 2020 twari kuzi ko rubaye middle income economy
mu mwaka 2020 rwagombye kuba rugeze mu rwego rw'abantu bafite amafaranga atari menshi kandi atari n'abake bari hagati no hagati
kuko mwibutse ko kuva mu mwaka 2000 leta ya Kagame yatubwiye ko nyine igiye yari ifite vision 2020
kuva mu 2020
bituma ubukungu igihugu ndetse ubukene bushira 2020 rero niyo mpamvu rero navuze nti ko ntacyo babivuzeho ko byagenze ni ngombwa rero reka nkore analysis ndebe uko byagenze niyo mpamvu rero nanditse n'igitabo maze kwandika igitabo
yego
cyitwa Rwanda's Stillborn Middle Income Economy ni ukuvuga ko umwana yaje apfuye
aha
kuko turebye uko dupima ubukene nangwa ubukungu muri middle income economy ureba abantu batunzwe n'amadolari 3.20 ku munsi abari hasi yabo ngabo barakennye iyo rero twize u Rwanda iyo urebye dutyo 80% barakennye bafata batunzwe nayo ari hasi yayo ngayo ku munsi ni ukuvuga rero ya vision 2020 nabwa na ya middle income economy twajyaga kubona mu Rwanda muri 2020 ntayihari abantu baracyari ku isuku
kandi nta kibamariye
tubere kuri cya kibazo cya mugezi wacu w'i Burundi
Leonce aracyateza amatwi
ego
mu Rwanda muri iyo myaka 20 abadonazi barunze amafaranga ageze kuri biliyoni 20
y'amadolari Leon urabyumva yuko mu Rwanda amahanga yafashije u Rwanda miliyari ni ukuvuga miliyari zingahe nyibutsa David
20 mu myaka 20
20 y'amadolari
amafaranga menshi cyane
ni menshi cyane Leonce nayo bari menshi nkuko nabikwemereye nabwo tuzabigarukaho n'umuhango wari we wese turakomeza tumushake tuzabigarukaho
ariko
yakubaka namufashe
Leonce reka David akubwira agiye kugufasha yego
i Burundi bafa aid ntayi n'iyeya cyane nta nubwo ari 1 million y'u Rwanda
ntabwo ari
ni make cyane nta rwari 1 billion nko mu Burundi reka nkwe nk'urugero nko buri mwaka nta n'igice cya billion cy'imfashanyo kigiye mu Burundi no
Leonce wabyumvise ko Uburundi buri mwaka butabona miliyoni 500,000 z'amadolari y'imfashanyo
ariko
u Rwanda
nta mwaka wabona nibura rutabona amadolari 1 billion no over 1 billion ya buri mwaka
Leonce urabyumva ko u Rwanda rwo buri mwaka rubona imfashanyo zirenga miliyari umumiliyari dumwe w'amadolari buri mwaka
ntaho rero u Rwanda ruhuriye ni Burundi no
ndazumva none u Burundi kumvonya bati niko numvise ko siguzi cyane u Burundi kumvonya bati
ufite amatsiko menshi cyane reka nongere nkwemerere ko u Burundi rwose tuzabwibanda ibyo byose tubinonosore urabyinyemereye
nukuri nemwe nimba naba nkiriho muzambi ijambo by'ukuri
uzabukiriho kubera ko tuzabikora vuba
muzabikore vuba imana izakindira izambi ijambo hama nzagira isiguro ndababaze kumvo nyabaki
yeee
kumvo zabayeho turonka imfashanyo mugabo ubu ifungu kwa vizadu zigiti ilisukare ya mafata yokunwa vya arabuze zaba wazazi hivi wazovisi
yego
kwa zaba ni nyishu yokusulis
yego leonsi ndabiku emere kubera erigana hanubugari jia ubivuze ahugo mvujie wa jenzi wa nje tukwa kozina ama tuivuga na ho tukungura nivite cherezo no ku Burundi twafashe icyemezo yuko tuzashaka umuhanga nabwo tukabyibanda tukibanda ku Burundi gusa urumva
yego kabe
yee Leonce Leonce ndagushimiye cyane
buri kibazo cyose
yee ndagushimiye cyane Leonce
Thomas ndagushimiyeho n'umujyango wa Imani barinde
yego twese nkabitsamuye komera
nuko twese
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turaganira na David Himbara ku bintu byo kunyereza amafaranga icyo banki isi yose anyerezwa na elite amafaranga y'imfashanyo z'amahanga igice kinini aho kugira ngo kijye mu bukungu bw'igihugu kigira ku makonti y'abantu bamwe ku giti cyabo bo muri elite no kuvuga bari mu rwego rwo hejuru rw'ubutegetsi kuri telefone dufite Emmanuel na Jean Damascene bo mu Rwanda Jean Damascene abayihanganye gato duhe umwanya Emmanuel Emmanuel we
niwe neza Thomas
urakomeye
yego meze neza
manwe mvuze kuri mu Rwanda ariko bwira umutumirwa aho uherereye neza Emmanuel
yes
yee komeza
ndi mu karere ka Kicukiro nyena shaka gutanga nk'igitekerezo numva na muntu uzigira hagarika kuvuga kw'abantu ahubwo abo bashinzwe gutanga amafaranga bajye bakora amasuivi kubera yuko niba amafaranga bayatanga nagire kuki akagombye kugera
Emmanuel ntabwo bikurikiye ariko umutumirwa yasobanuye yuko atanze nk'urugero rw'u Rwanda iyo batanze amafaranga bashatse gukurikirana uko akoreshwa u Rwanda ruravuga ngo ah barashaka kongera kudukoloniza
urabyumva cyane kuvuga ngo bazanye ngo byagashaka buhake bintu n'ivyo ngiye
ubwo rero ikibazo ntabwo ari kubatanga amafaranga ikibazo kiri kuba yahabwa
aha nibyo nashaze kuvuga bakora sivi batagendeye ngo bavuze ko ngo bakurikirana amafaranga ahubwo kuko amafaranga baraye abanyagihugu kandi abo baba bavuze akabari abayobozi n'ubundi babashaka kuzaniramo ibibazo nge numva bajya bakora sivi n'ubundi batagendeye ngo bashatse tubanye
ahubwo se Manwe reka jewe nkwibarize ko buri gihe Radio Rwanda na Television y'igihugu bavuga ngo inteko ishinga amategeko yize itegeko rigenga imfashanyo yini yaturutse hanaha ahubwo abanyarwanda ku kimwebwe mudakurikira ngo mubaze ayo mafaranga kuko nimba yarakoze uko bikwiye
Thomas nawe ni utaranabaye mu Rwanda urahazi
narahabaye kugera mu 2025
ahije bino nabwo abibaza rwose ngo abara handu shaka kwe
ye Manwe
nabwo abibaza rwose
nangwa reka tubaze Manuel
ego
ehe Manwe befe nangwa niba ababadi kumutegetsi tubagaye kuko badakoresha amafaranga neza twatoye abandi
Manwe wabyumvise
nabyumvise kuvuga
yee ubwo ariko twari tugiye mu bya politiki kandi bya politiki twabyirinze ntabwo ari ngombwa hano reka tuve mu bya politiki twigumire kuri raporo n'ukunda amafaranga nyerezwa yee
ahubwo yirumva igihugu cyagagombye nk'abayobozi bakwiye gufasha abanyagihugu nubwo ari bo babigira muri aha numva hagashyizweho akanama runaka kihariye gakurikirana ngo mbese ifashanyo twahawe zagenze zite noneho dutange raporo no kuwaziduhaye kugira ngo ubutaha najya kuwaduha amenye ko tuyakoresha mu nzira ziri nyazo kugira ngo n'igihugu cyacu kijye kujya gihora mu itangazamakuru bajyaye amafaranga
yagize icyamarira mu gihugu Emmanuel urwo rwego ruriho hari urwego rw'umuvunyi rureba ibya ruswa hari urwego rw'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta uhora atanga amaraporo avuga ukuntu amafaranga y'igihugu akoreshwa abanyarwanda mugahora mubaza kuri iyi radio ngo ese ngo ibishi binini ko ntacyo bikorwaho ibintu nk'ibyo inzego zirahara ahubwo sinzi ukuntu zagombye gukora reka ibyo ngibyo tubyihorere sibyo ahubwo tuzabishakira undi mwanya hari tugize amahirwe usibye ko umuvunyi wungirije ushinzwe kurwanya ruswa no kwikumira tujya tuganira inshuro nyinshi reka hari tuzongere tumushake tubigarukeho nitugira namahirwe n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta nawe tuzamushake ibyo ngibyo babibasobanura uko bikorwa urakoze manwe
namwe murakoze cyane
ye noneho duhamagara Jean Damascene kandi mbibutse yuko iyi ngi yari radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kiro n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga Jean Damascene
Karame.
Urakomeye.
Urakomeye cyane.
Uherereye he Jean Damascene?
Karere ka Nyabihu murenge wa Muhinga akagari ka Nkoma.
Ye. Komeza?
Ngiye uko mbyumva rero. Amafaranga amahanga te inkunga amahanga te u Rwanda. Mbona u Rwanda ruyakoresha neza cyane rwose.
Oya. Umvare none subwo mubwo nawo ubaye umuhanga ubihereye he
aho nge mbihera imihanda bagenda batwubakira ibitaro hirya no hino
niko se manwe nange ngo manwe Jean Damascene iyo abahanga bavuze ngo kuva mu bihumbi nako kuva mu 1990 kugera mu 2010 abategetsi b'u Rwanda banyereje $190 million y'amadolari nukuvuga yes. Amafaranga y'amanyarwanda arenze miliyari 178 ko ari byo tugomba kwibandaho ko tutari mu bikorwa by'amajyambere ikindi
oya twana birebera mwibyo ngibyo mu bikorwa by'amajyambere cyo tugenda
oya turi kuvuga ku mafaranga nyerezwa kucyanyerezwa mbese ntabwo turi mu by'iterambere mu bikorwa by'iterambere no turi ku mafaranga nyerezwa kuki yanyerezwa
Amo icyo kibazo nge nana yagisubiza rwose pe.
Nicyo rero nagira ngo twibandeho kuko aya mafaranga ni menshi cyane miliyari zirenga 178 na amafaranga menshi cyane ku buryo gukomeza guceceka kandi byerekanwe na banki y'isi yose iba yatanze ako kanya nkuko umutumirwa bisobanuye agahita yigendera asubira ajya ku makonta atazwi icyo ngicyo nicyo kibazo turi kuganiraho urabyumva
ibyo yego nabyumvise ibyo amaraporo mpuzamahanga y'imiryango mpuzamahanga agenda ategura rero twe natwabigenderaho
oya kereka nimba udashaka kwemera ko u Rwanda narwo ruri muri ayo mahanga kereka nimba udashaka kwemera yuko u Rwanda rubona imfashanyo nyinshi none ukavuga ngo abayatanze barabyivugiye none utangiye kubihakana Jean Damascene urakoze cyane rwose ndakumva
buretse gatoya
kereka nimba ushaka gusiganuza
bashobora kuduha izo nkunga ariko bafite n'ikindi bishingikirije
oya Damascene ntabwo turi kumwe pe abantu bagufasha kubera kukeneye imfashanyo ntabwo babafite ibyo bishingikirije kandi ni wowe uba wayasabye urabyumva noneho rero ibyo ngibyo urimo ahubwo wowe nakugira inama yo gusiganuza yo gusobanuza kugira ngo umenye nkuko umutumirwa David Himbara bivuze ati nk'iyi banki y'isi yose ntabwo itanga amafaranga gusa itanga n'ubumenyi ahubwo ndumva nawe ukeneye ubumenyi ku buryo imfashanyo zitangwa n'icyo zikora
ndumva utabyumva kimwe rwose
yego rwose ntabwo twabyumva kimwe urakoze cyane Jean Damascene David nihaye ijambo nkwambura umwanya wawe kandi ariwe mutumirwa umbabarire nuko
oya ntacyo rwose
aba bahungu babiri Emmanuel uri ku Kicukiro na Jean Damascene uri Nyabihu wabumvaga yego Emmanuel mwegeze kungurana ibitekerezo gatoya ariko ibyo bavuze wabyumvise hari ndibwira yuko wagira nawe icyo bivugaho
ndabivugaho si cyo urumva aya mafaranga ni menshi hoshoba
yego
ni menshi cyane kandi nkuko nari nkayo ngayo kuvuga ngo u Rwanda rwateye imbere reka ibyo ntacyo bivuze no yo ntabwo bishoboka aid aid money amafaranga y'imfashanyo aba yaravuye mu baturage b'ibihugu bikize
bagatanga imisoro noneho mu ngengo y'imari ibihugu bikize leta z'ibihugu bikize zigateganyeho ziha zitanga nk'imfashanyo
n'ukuvuga ko nabo batanga imisoro twese nawe uratanga imisoro aho ngaho utanga imisoro nawe nawe
n'ubwo muri uku kwezi nditegura kujya gusora itariki ya 15 y'ukwa kane itaragera kuko ntabikoze bampana amategeko yampana
iyo tuvuga rero ngo amafaranga anyerezwa reka tubyumvikaneho ayo mafaranga nayawe nayanjye
na yuriya
abatanga imisoro hano iyo rero si ukuvuga ngo turakize turarenzwe no abake benigihugu n'abangaba benshi baba bakenye ariko rero aid nuko byumvikana ko ibihugu bikenye bidafashijwe bishobora gutera ikibazo isi yose ndetse hajemo conflict no kurwana niki
intambara
n'intambara n'indwara niki rero abayatanga n'abayabona izo leta bigomba zifite responsibility yuko ayo mafaranga ajya gukora icyo yagenewe kuyiba rero ikajya mu account ya Switzerland nangwa example
na za Singapore aho hose
iyo ngiyo in fact ni criminal ni ubujura
ni icyaha cyagombye guhanwa n'amategeko
rero nka mugenzi wacu w'u Rwanda avugaga ngo twateye imbere mwatera imbere mutateye imbere cyo nk'uko wabisobanuriye icyo ntabwo aricyo kibazo na Manuel we twumvikanaga nyine nk'uko nyine yashyizeho ati none se ati abo ngabo bayatanga badufashije bakajya bayakurikirana ariko twari twabisobanuye ibyo ntabwo byashoboka kuko biriya bihugu ni ibihugu byigenga ntabwo rero ahanga prime minister wanjye wa Canada prime minister Trudeau ntabwo yajya muri World Bank kuko nka Canada buri mwaka iha World Bank biliyoni y'amadolari bibiri
miliyari ebyiri z'amadolari buri mwaka
kugira ngo World Bank ifashe ibihugu bikenye rero ubwo nabwira Emmanuel ntabwo rero ubu nagenda ntabwo rero nagenda nkajya kwa Trudeau ni hagarika aya mafaranga nangwa ry'u Rwanda uyacunge ntibishoboka.
David Himbara, dusigaranye udusogonda dukeya cyane rwose. Iki kiganiro ndabona tutakiva inyuma kubera ko ni ibintu byinshi cyane ku mfashanyo zinyerezwa. Twibutse yuko kuva mu 1990 hari ku butegetsi bwa Perezida Habyarimana kugera mu 2010 ku butegetsi bwa Perezida Kagame, elite ni ukuvuga abategetsi b'igihugu bo hejuru banyereje nk'uko banki y'isi yose ibivuga, miliyari zirenga 178 y'amanyarwanda, ni ukuvuga amadolari miliyoni 190. David, ndagushimiye cyane.
Thomas, ahubwo niwe nshimiye cyane wakoze ngo tuganire, kandi nishimiye cyane ko nibura hari n'abantu b'iwacu bahamagaye biri Burundi n'i Rwanda tukaganira. Wakoze cyane,
ndagushimiye pe, kandi nshimire n'abateze amatwi ijwi rya Amerika, abayiteze amatwi mbashimire cyane yuko mwirinze ibintu by'impagarara mu biganiro, rwose ndabibashimiye cyane. Mujye mukomeza muganire, harimo kubahana n'ubwenge. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda, murakarama.